Nyuma yuko nari maze kubatizwa, nagize umwete wo gusenga. Maze buri gihe nkabyuka kare, nkiga ijambo ry'Imana, nkigurira Uwiteka urugendo rwanjye, maze ngatangira umunsi gutyo. Ariko nyuma y'igihe gito, ntangira kubura umwanya wo gusenga nk'uko byari bisanzwe. Maze ntangira kwibona mu ntege nke, nsubira ku bintu bibi nari nararetse igihe namaraga kubatizwa. Maze ibyaha natinyaga bitinyuka gahoro gahoro, sigara rwose ntagitinyuka no gusenga kubw'ibyo nakoraga. Nuko nabuze amahoro mu mutima wanjye, ngahorana ubwoba bwinshi, ndetse kenshi nkabura ibitotsi, kandi nkumva ntinya cyane gupfa. Maze ngahora nibaza nti, mbese koko gukiranuka birashoboka?
Byinshi mu mutima nshaka kumenya niba gukiranuka bishoboka, maze nkumve nambaramo mutima ushira urubanza, kandi nkumva amajwi menshi arushaho kunyihebesha. Maze nkibaza nti, mbese ko ndi umunyabyaha, nakora iki sahishije, nakora iki? Kuko urubanza rw'abatumvira amategeko y'Imana rwaciye urwo gupfa, mfite ubwoba. Mbese
ko ndi umunyabyaha, nakora iki?
Oh,
nasahishije, nakora iki?
Nkubwire nanjye ngitangira urugendo, nagize umutima undega kunyibutsa ibyo nakoze. Uwo yari Mwuka Wera wampishuriye ibyaha byanjye, yantegetse kubyatura kugira ngo mbone amahoro. Aramumuriza ati, waracunguwe. Ni kubwo kwizera
gusa,
Yesu,
muri Yesu,
yewe,
narababariwe, ndiba mushya.
Umusaraba wa Yesu,
wabaye intemeri iduhuza n'ijuru,
ntacyo
ntakindi nzira, niwe gusa.
Amaraso
ye yamenye, niyo yuhaye. wheel.